Yeah, original swag.
Westside music.
Like D. Mos B can be YB. Mambo, muliza kemilangu.
Nuswale saneni. Kuwapele wewe mwona kimpo kuzwa kumulemo. Alitwa ni salu nosi bakalu poka. Kuwapelelezi chava lipina za ya amnyoya.
Nuswale sanenu wana wamba.
Kona zelu cheza za lipiru zezeta. Nebe kuficha linga mweza angaza kuketa. Kufight song uwe na usheta statia. Life yeba pila yeba bamu itatia. Aweza handeba fetu wakubama heta. Luizi hambo mambo jambo breezy ni YP. Kaoma original swag ZMP. Nelu skelwa ekutwela jealous. Yusi nga fair colors ina nibeka face. Luba na bamba notiza kuno meka. Zamaze teyemu mudele nchiba kamu poka. Cruise tuwa liba people let's way together. Kiza haya za utuze zeni mueleza yeah. Kwan
Opera pina ina ni tuto
yes.
Una cholo za mabif ni mapuko
yes.
Kikupo
check.
Ito kwa kuto
yes.
Makuishe ndamane ufuma neskuto
imagine
check. Nito kwa swali sana. Baana luzamae ni basali famo. Ni baba salifamo. Nuveleke ni vale fama bana baba salifamo
yeah.
Nilwa nise komoni enemy
yes.
Swalana wa bands mas konolu yemeni
yes.
Kutatea luka ikona kono with energy
yes.
Message ye chimbula economy emeni yeah. That's simple minange
yes.
Talent ya kope la kimpo kunyambe
yeah.
Kaufe la luna
yeah.
Alukoyo luma
yeah.
Peto lwa itumba enge kinko
nuswale saneni yeah. Uwapele wewe mwona kimpo kuzwa kumule. Alitwa ni salu nosi bakalu poka. Opelelezi chava lipina za ya amnyoya. Alitwa ni salu nosi bakalu poka. Opelelezi chava lipina za ya amnyoya.
Luswale sanenu wana wamba.
Kaomba more fire. YB,
original swag ya rulinga.
King Sharp,
mambo jambo I got you.
K
Yonix Kelly Pizio Mutuke Bill Moz Boy the King of Music Lucky T1 Draw 5 Anki from my mother manager
Los Wales Aneni Uopele wewe mwona kimpo kuzwa kumulema
Downloaded from westsidemusicblog.net.
Oh yeah, Luswale Sane Luwana Wamba. Oh yeah, Luwana Wamba. Luswale Sane Luwana Wamba.
MD's Classic Records.